Ngubengelele, ngwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Umuhle kanjani ekulaleleni imithetho? Uma kukuthi ungudriver osemthethweni. Kunini la khona uthi mawukhumbula, bese uyakhumbula ukuthi ngeqesa isivinini esemthethweni noma ngekhilomitha elilodwa ngehora. Ungasho? Indlela yami yokuthobela imithetho. Iyingimangaze ngoba ngakhulela ekhaya elinomthetho nasesigodini okwakunomthetho oqinile khona. Kodwa inkinga khona kunjalo, nami njengawe. Sekube kaningi ngidlebelenda, ngiweqa umthetho kwezinye izinto. Sonke sonile, sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. KwabaseRoma 3 verse 23. Ekaze yini le eyenza singayilandeli imithetho? Singathanda ukuyilandela impela. Kodwa inkinga kuvese kungenzeki. Na sizathu la sikhona. KwabaseRoma 8 verse 3 no 4. Ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokamoya. Bengihlale ngikuthola lokhu kutidane impela kwaze kwaba ngithola lencazo yombhalo owabhalwa uMartin Luther owaletha imvuselelo eminyakeni yama 1600. Umfoka Luther ubeka kanje, umthetho uthola igciwane, ivangeli liletha iselapho. UNkulunkulu wenza lokho imthetho ibingena kukwenza, wanikela ngempilo kaJesu ukuchitha isono sethu. Zindaba ezinhle lezo. Yebo, ezinhle kakhulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.